waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Xisbiga Nationalka ayaa si rasmi ah uga baxay taageerada siyaasadda Australia ee qorshaha net zero waa dhimista qiiqa ee yoolkoodu yahay sanadka 2050 kadib kulan ay ku yeesheen magaalada Canberra. Go'aankan ayaa dhalinaya khilaaf suurtagal ah oo dhex mara xisbiga Liberaalka oo iyaguna dib u eegaya habka ay u waajahayaan isbeddelka cimilada kadib guuldaradii ka soo gaadhay doorashadii federaalka ee la soo dhaafay. Warbixintan kooban oo ay Deborah Groke u soo dirtay ama u soo diyaarisay SBS News ayaan ku eegaynaa. Dhammaadkii toddobaadkii la soo dhaafay markii ay xisbiga Nationalistku yeesheen kulan u gaar ah ayay ka soo saareen kulanka go'aan muhiim ah.
I need to put this motion. All those in favour, say aye.
Aye.
Okay, thank you. Well done. Okay.
Codbixintaasi waxay ahayd in laga laabto taageerada siyaasadda Australia ee yaraynta net zero sanadka 2050, taas oo uu hogaamiyaha Nationalistka David Littleproud uu ku sheegay in aysan macno badan samaynahaynin.
Domestically, we've lost over 7 million hectares of agricultural land and we'll lose another 5 million hectares of Australian agricultural land.
Gudaha dalka waxaan horey u luminay in ka badan 7 million oo hektar oo dhul beereed ah. Waxaynu lumin doonaa 5 million oo hektar oo kale haddii aynu raacno wadada ay Labour ku nagu wadaan. Waa inaynu fahannaa oo baadnaa haddii ay jirto wada ka fiican, ayuu yiri. Hal maalinun kadibna ayay haddana xisbiga Nationalsku kulan buuxa ku yeesheen Canberra, halkaas oo ay go'aankoodii hore ka dhigeen mid rasmi ah.
I'm proud to say that our party room has got to a unanimous position of scrapping net zero commitments by 2050.
Waxaan ku faraxsanahay inaan idhaahdo xisbiga Nationalsku waxa uu si midnimo ah ugu codeeyay in la tirtiro ballanqaadyada net zero ee sanadka 2050, ayuu yiri. Hogaamiyaha xisbiga Nationalistka ayaa soo jeediyey in halkii ay Australia higsan lahayd yool u gaara ay heerkooda dhimista qiiqa ku saleeyaan celceliska wadamada dhaqaalahooda horumaray ee laysku yiraahdo wadamada OECD.
This is about bringing common sense back to climate and energy policy. This is about saying we're going to live up to our commitments internationally. We're going to do that.
Waxa aanu samaynay waa soo celinta aqliga guud ee siyaasadda cimilada iyo tamarta. Waa inaynu si caqli leh u niraahno waxaan fulin doonaa ballanqaadyadeena caalamiga ah annaga oo samayn doona waxa ay dalalka kale samaynayaan laakiin aan ka horumaraynin, ayuu yiri. Go'aankan xisbiga Nationalistku qaateen ayaa durba dhaliyay dhaleecayn xoogan oo uga timi xisbiga Labourka. Dowladdu waxa ay higsanaysaa yoolku meel gaadha oo ah in qiiqa la dhimo 26% marka la gaaro sanadka 2035 iyo in 28% korontada dalka laga soo saaro tamar dib loo cusboonaysiin karo marka la gaaro sanadka 2030. Wasiirka cimilada Australia Chris Bowen ayaa eedeynta qorshaha dhimidda qiiqa ee xisbiga Nationalistka ku tilmaamay mid aad u aragti gaaban.
The National Party is betraying future generations, but they're also betraying farmers and people in regional communities who can benefit from this massive transformation.
Xisbiga Nationalistku waxa uu khiyaamay mustaqbalka jiilalka soo socda, sidoo kalena waxa uu khiyaamay beeraleyda iyo dadka deegaanka miyiga ee ka faa'iidi lahaa isbeddelkan weyn. Waxay u muuqataa kuwo arki jiray doona, si kasta oo aanu baarlamaanka dhiirigelin ugu siinana, waxay u muuqdaan kuwo ay ka go'an tahay inay halkaas uun sii fadhiyaan, ayuu yiri. Ra'iisul Wasaare Anthony Albanese ayaa sidoo kale dhaleeceeyay go'aanka xisbiga Nationalka. Nationalistku waxa ay ku doodayaan in siyaasadda cimilada ee Labourku ay kor u qaadayso qiimaha korontada islamarkaana ay albaabada u xidhayso warshadaha. Laakiin Mr. Albanese ayaa sheegay in daahin kasta oo lagu sameeyo gaadhista net zero uu keeni doono kharash dhaqaale oo dheeraada. Xisbiga Nationalka ayaa sidoo kale ku doodaya inay Australia isa saarayso culays ka badan qaybteeda kaga aadan adduunka, balse ra'iisul wasaaraha ayaa ku afceeliyey in Australia ay mar walba samayn karto wax badan. Wuxuu intaa ku daray in Australia mas'uuliyad caalami saaran tahay oo ah in ay tallaabo ka qaado isbeddelka cimilada maadaama dalka iyo deriskiisuba ay aad ugu nugul yihiin saameynta isbeddelka cimilada.
We act nationally. We've submitted our NDC, our nationally determined contribution, as well to the UN for 2035.
Waxaanu u shaqaynaynaa heer qaran, waxaan u gudbinay qaramada midoobay qorsheheena NDC ee 2030, waa yool aan sahlanayn balse la gaari karo. Danteenna Australia ayaa ku jirta, sida uu danteennu ugu jirto inaynu dhiirigelino ficil caalami ah oo waxtar leh, ayuu yidhi ra'iisul wasaaruhu. Sarah Hansen-Yang oo ah xildhibaanad ka tirsan Greenska ayaa iyaduna ka hadashay arrintan.
The Australian people simply won't be copying such a ridiculous policy.
Dadka reer Australia ma aqbali doonaan siyaasad jilicsan oo ka timaada xisbi rumaysan in aanay dowlad noqon karin. Deriskeenna Baasifiguna waxa ay ka caroon doonaan marka ay maqlaan in xisbiga Nationalka iyo guud ahaan isbahaysigoodu ay dhiirigelinayaan siyaasad noocan ah oo aan waxba sal ku lahayn, ayay tiri. Hadda waxaa loo dhiga taagayaa go'aanka ka soo bixi doona shirka xisbiga Liberaliska ee maalinka Jimcaha dhici doona. Ma xisbiga Nationalka ayay la qaadan doonaan go'aankooda? Siyaasadda net zero ayaa noqotay mid muran badan ka dhalisay gudaha xisbiga isbahaysiga federaalka muddadii ka dambeysay doorashadii ugu dambeysay ee federaalka oo ay guuldarro ba'an ka soo gaadhay. Waxaa la filayaa in go'aanka xisbiga Nationalsku uu cadho ku abuuro qaar ka mid ah xubnaha liberaalka ee dhexdhexaadka oo doonaya in ay sii joogteeyaan ballanqaadka net zero ee sannadka 2010-ka. Mr. Little Proud waxa uu leeyahay siyaasadaha Nationalka iyo liberaalka ee qorshaha net zero sidaa uma kala foga, taas oo uu ku saleeyey wadahadal uu la yeeshay afhayeenka tamarta ee liberaalka Dan Tehan iyo hogaamiyaha liberaalka Susan Lee. Laakiin afhayeenka isbahaysiga Angie Bell oo ah xildhibaan ka tirsan liberaalka ayaa u sheegtay Sky News in ay si madax bannaan go'aan uga gaari doonaan arrintan.
We're not beholden to the National Party. We are the Liberal Party. I sit in the Liberal Party room in Canberra and we'll go through our processes.
Annagu kuma xidhnin xisbiga Nationalka. Xisbiga Liberaalka ayaanu nahay. Waxaan wax ka fadhiistaa qolka xisbiga ee wax lagu go'aamiyo. Waxaanuna mari doonaa nidaamka iyaga noo gaaraa. Waxaan go'aanka ka gaari doonaa ama gaari doonaa marka aanu dhammayno shaqadayada oo aanu fahamno halka ay siyaasadayadu aadayso, ayay tiri. Go'aanka Nationalku ay kaga laabteen qorshaha net zero waxa uu sidoo kale saameyn ku yeelan karaa sharciga deegaanka ee ay dowladdu soo jeedisay dhowaan. Xisbiga Labourku, si ay sharciyadooda cusub ee deegaanka uga ansixiyaan aqalka sare, waxay u baahan yihiin taageerada xisbiga Greenska ama kan isbahaysiga midkood. Laakiin Sarah Hansen-Yang ayaa sheegtay in aanay habboonayn in dowladdu ay isbahaysiga kalaba hadasho sharcigan.
How on earth can you work with such a ridiculous, out-of-touch party like the Coalition in order to pass your environment laws?
Sidee ayay suurtagal u tahay in ay dowladdu la shaqeyso xisbi aan waxba ka warqabin sida isbahaysiga oo kale si ay u ansixiso sharciyada deegaanka toddobaadyada ama sannadaha soo socda, ayay tiri. Warbixintan oo ay Deborah Grok noo soo diyaarisana intaas ayay ku dhantahay.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.